Kwa game, wangapi ni mwaingiza kama koni ya ugaina. Ata nikiwa pia my rhyme book hawezi panda ka designer. Iku kustai chinja, inabahati metaga. Na miss your warrior na hesitate, yule li hesitate si alisha haga. Oh, he of little faith, na dambi mingi squeezing ndani ya dini. Mindyo marking scheme I say, ina boil down kwa mayulimi. Your ship ilisha sail, ati chai squeeze kwa kwa sachet. Na maziwe mekua unga, unga imekua aje uji. Iwali kwa confusing, after umo erectors I think evolution inenda kwa mbozi. My dark skin on a bleach, na wake wanaficha uchi na uzi. Pasta na kunyo makali na maji ndaweze kupreach. Wengi watasema na waonea, wengine watasema na wachomea. Na wale kwa kwa hii story watajitokea. Jo na jua sio mistari tu, ni mistari lionea. Kuna tu ya liopita, hakuna sasa lakini kuna ya kesho. Niliambia mama squeeze me danger, paint anachora picha na maneno. Opening leo galari yangu yuko kwa matenje na matri. Mtani hadi kwa matekno na matendo. Kuna time nilicheki bank and I had 5 million like it's nothing. Nika TBT siku we had nothing, nothing to live for. So tulikuwa tuna live for, tulikuwa tu tuna live and we were four. Me, my mama and my bros kwa room dogo pale Marish. Tukiwa na ndoto za room so, nilikuwa tuna jichocha time nilidu ligi so. I was grown nikiwa mdogo Benjamin Buttons. After 2 months nilikata maziwa. Nilijua kidogo, macho yangu bado white. Bado nilikuwa mpiwa. Yani sahi mnatupigania kiti ya king na kompeiwa. Kijiji yote na niombea, weendelea wivu. Ndiyo mnanionea, na sio mistari tu, ni mistari lionea. Mali mefika nishagundua watu wana vision fupi kama Asians. Na ambition yangu kuna time wali confuse na impatience. Nilikuwa na no pen, no biro, nikarudi drawing board. Nukta, nukta, tone, tone, picha ikawa wazi. After nime connect dots, binadamu wengi wako na leash. Sio mbwa tu, unadhani omena sio fish. Shairi natungwa tu, notice nasundwa tu. Vako ya akia noa 2x2. Niliwacha kuwa inspired na wow. Niko inspired na family kwa hao. Na ulize Mrs. Wakaba, mi classic wa malenge. Even though mama alikuwa nauza maembe na malenge. Wacha vile sahi mnaniona kwa ndege. Wananionia gere, mi genje, mi ndani ya tenje. Wacha usenge pale ya kala, sio usenge. Vipofu wao, wanipatie nitawasomea. Sio mistari tu, ni mistari lionea. Kuna conference Nairobi, nasikia wanafunga njia. Wana discuss vile watafund vita. Sijui kama wamesikia kuna wamekufa njam vita. Isiolo na Mandera, Madwanzi, sio ashe antena. Wajazelori sai sai, wacha vile wana advertise free wifi. Same flowers, different colors. Rose ya nyeupe na red ina maana tofauti. Maisha kuzaliwa leo, baadaye ni mauti. Uwe na pesa ngapi, hawezi nunua jana. Hawezi bribe Mungu akuonyeshe kesho. Bado waswahili unizingatia, wameka mistari zangu kwa leso. Makonkodi na deal na wao, squeezy ni masailor na mahostess. Went from kusanya BMX to ndoto za kuendesha Porsches. Nguvu za Luanda Magere kwa kivuli, mi God ndio coaches. Na it's obvious hakuna journalist akona swali moja. Bado wanajifunza the art of sahani moja. Na warogea rogea, time nili bobea bobea. Na sio mistari tu, ni mistari lionea. Unaongea story ya mkate na dush, story ya cheese na paka. Una make moves na nyoka. I guess it's too late, maisha imempeleka shule. 84444 ndio maana school fees bure. Kulikuwa na Kennedy to Sunguch, then kaka sungura to rabbit, to king kaka delinquent. I say pesa liquid. Nilisha pata wengi wa kunipea na wengi wa kuninyima. Umbea ungekuwa mmea, tungekuwa matycoons na wakulima. TV imejaa wahuni, radio imejaa matapeli. Niacheni pia mini noni kaju wao paka ya hoteli. Sichezi but nacheza my cards right. Nyinyi joker, nyinyi stalker, nyinyi mko in the nick of time. Mini kwa manical and dime. Niko studio na rhyme, niko close to my prime. Ambasada wa Island undani, case study ya walami. Mini kwa mnyumbani, mindyo funny. Mindyo mixtape ya Isa na vitu flani. Mindyo ujaza saani, mindyo king na sina samahani. Mindyo joto ya winter na njeve ya summer yani. Mistari barabara, pokea shamra shamra. Buki yangu waina kava utanijajaje. Nimualika kifo ya karia enyu mtadungaje. Since mnajifanya wajuaje, watajuaje. Mini kiziwe usikiza the silence. Kipofu anaona the future through my cornea. Na sio mistari tu, ni mistari lionea.